natokaga wikendi, nikadhani hanipendi, kumbe tu anapitendi. Ah, kwake nyanga nyanga, mapenzi yananielemea, yanatano kama pana, mahaba panachezea.
Tunayafanyaga
popote,
yani wewe
popote, popote,
ananipa
popote.
Tunayafanyaga
popote,
yani wewe, yani wewe
popote,
yani wewe
popote,
ananipa
popote.
Tunayafanyaga
sala kusema. Nona nimechelewa, ningekujua mapema. Nafika unaniita, mwili unatetema. Takunywa na kulewa, ukiniacha dilema. Mapenzi yananizidia, siwezi kukuacha. Mapenzi yananizidia, siwezi kukuacha. Kwake nyanga nyanga, mapenzi yananielemea, yanatano kama pana, mahaba panachezea.
Tunayafanyaga
popote,
yani wewe
popote, popote,
ananipa
popote.
Tunayafanyaga
popote,
yani wewe, yani wewe
popote,
yani wewe
popote,
ananipa
popote.